waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dowladda gobolka Victoria ayaa qorsheynaysa in ay soo bandhigto sharci adag oo cusub oo lagu bartilmaameedsanayo dhalinyarada dembiyada daran gala, iyada oo caruurta da'doodu tahay 14 iyo ka weyn laga yaabay in loo xukumo sida dadka waaweyn oo kale, oo ay ku jirto in lagu xukumi karo xabsi daa'im. Sharci cusub oo loo bixiyey Adult Time for Violent Crime Bill ayaa kordhin doona suurtagalnimada iyo muddada ciqaabta dembiyada culus sida weerarada guryaha lagu dhaco, afduubyada baabuurta, weerarada mindiyaha waaweyn, dhaca hubaysan iyo guryaha iyo ganacsiyada la boobo. Premierka Victoria Jacinta Allan ayaa sheegtay in isbedeladan lagu doonayo in dhalinyarada rabshadaha geysta loola dhaqmo sida dadka waaweyn, isla markaana lagu qasbo in ay qaataan mas-uuliyadda ficiladooda. Tallaabadan ayaa timi iyada oo uu jiro koror weyn oo ku yimid dembiyada dhalinyarada, kuwaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyey 10 sano ee la soo dhaafay. Premierka New South Wales Chris Minns ayaa sheegay in sharciyada cusub ee lagu xadidayo bannaanbaxyada lagu beegsado goobaha cibaadada ay u badan tahay in sharcinimadooda looga dacwoodo maxkamadda Supreme Court-ka. Sharcigan oo la filayo in la soo jeediyo toddobaadka soo socda ayaa siin doona booliiska awoodda ay ku kala eryaan cid kasta oo dhib ku haysa, xanibaysa ama cabsi gelinaysa dadka soo gelaya goobaha cibaadada. Wargeysyada Nine Newspaper ayaa sheegay in la xiray John Setka oo horey u ahaa hogaamiyaha ururka Construction Forestry Maritime and Energy Union. Warbixinta ayaa sheegaysa in lagu soo oogay 7 dacwadood oo la xiriira isticmaalka adeegsi isgaarsiineed si loogu hanjabo ama loo cabsi geliyo qof kale. Mr. Setka ayaa iscasilay bishii Luuliyo sanadkii hore isaga oo sheegay in lagula kacay weeraro sharci iyo xan joogta ah oo lagu weeraray isaga, ururka xubnihiisa iyo saraakiishiisa. Warbixin cusub oo ka soo baxday madasha guryaha lagu xayisiiyo ee la yiraahdo Domain ayaa sheegaysa in ay sii adkaanayso in guri laga iibsado gudaha magaalooyinka waaweyn ee Australia. Xogta ayaa muujinaysa farqi sii ballaadhanaya oo u dhexeeya inta ay iibsadayaashu awoodaan iyo qiimaha guryaha hadda iibka ah. Dadka gurya ka iibsanaya ama ka raadinaya magaalooyinka Sydney, Melbourne iyo Brisbane ayaa la sheegay in ay raadinayaan guryo celcelis ahaan ka jaban 300,000 kan qiimaha ay guryuhu ka joogaan suuqa. Mucaaradka ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay sharaxdo booqashada lama filaanka ee uu madaxweynaha Nauru David Adang uu ku yimi magaalada Canberra. Wasiirka arrimaha gudaha Tony Beck ayaa xaqiijiyey inuu waxa uu ugu yeedhay kulan wax soo saar leh la yeeshay Mr. Adang maalinkii Talaadada. Bayaan uu soo saaray afhayeenka mucaaradka ee arrimaha gudaha John Donium ayuu ku sheegay inay tahay in dowladda federaalku shaaciso natiijooyinka kulankan lama filaanka ah, isla markaana ay daah furan u muujiso faahfaahinta heshiiskii laba geesoodka ahaa ee ugu dambeeyey ee lala galay Nauru. Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyey weerar ismaydaamin ah oo ka dhacay bannaanka maxkamad ku taala magaalada Islaamabad, kaas oo dilay 12 qof isla markaana dhaawacay tiro kale oo badan, iyada oo ku baaqday in la sameeyo baaritaan buuxa iyo in dembiilayaasha lala xisaabtamo. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa eeda dusha ka saaray Afghanistan iyaga oo ku tuhmay in ay gargaar siinayaan kooxdii weerarka fulisay. Hase yeeshee Kabul ayaa beenisay eeda iyadoo ay Pakistan ku guudiday inay aargudan doonto haddii ayna tallaabo laga qaadin kooxaha. Afhayeenka ku-xigeenka Qaramada Midoobay Farhaan Haq ayaa ka hadlay oo ku hadlaya magaca xogayaha guud Antonio Guterres ayaa ugu baaqay beesha caalamka aan idhaahda inay si degdeg ah uga falceliso argagixisada.
The Secretary General is deeply saddened by the reported suicide attack, and he extends his condolences to the families of the victims and wishes a full recovery to those injured.
Xogayaha guud waxa uu si weyn uga murugooday weerarka ismidaaminta ee la soo sheegay, waxa uuna tacsi u dirayaa qoysaska dhibanayaasha isaga oo kuwa dhaawacmay u rajaynaya ka soo kabasho dhammaystiran. Xogayaha guud waxa uu si adag u cambaareynayaa dhammaan falalka rabshadaha ee argagixisada. Wuxuu kale oo mar kale ku celinayaa in dhammaan dambiilayaasha argagixisada la horkeeno cadaaladda isla markaana la sameeyo baaritaan buuxa, ayuu yiri. Faransiiska ayaa ballan qaaday in ay maamulka Falastiin ka taageeri doonaan diyaarinta dastuurka iyo horumarinta dadaalada dhisidda dowladnimada, iyadoo oo lagu heshiiyey in la sameeyo guddi wadajir ah oo haga arrimaha sharci kuwa hay-adaha iyo hawlaha abaabulkaba. Bayaankan ayaa soo baxay kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Abbas ay ku kulmeen magaalada Paris, halka oo ay kaga wada hadleen wadada loo marayo dhisidda dowlad Falastiini ah. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka hadlay ballanqaadka Faransiiska ee ku aadan ama ku saabsan in la bixiyo in ka badan 175 milyan oo dollar Australiana oo gargaar bini'aadnimo ah, kaas oo loo qorsheeyay qaasa sanadkan 2025, iyadoo sidoo kale dadaalada ballaaran ee socda kadib markii aan ku celiyo iyo sidoo kale dadaalada ballaaran ee socda kadib markii dowladaha Faransiiska, Britain, Canada iyo Australia ay aqoonsadeen dowladnimada Falastiin. Mr. Macron ayaa sheegay in ay Faransiiska ka go'an tahay inuu sii wado taageerada uu siiyo Falastiin, gaar ahaan hirgelinta qorshaha 20 qodob ee Mareykanku taageerayo iyo horumarinta nabadda.
Vous pouvez, Monsieur le Président, compter sur la France.
Mr. President, you can count on France to continue moving forward along the path we have forged together. To continue advancing.
Mudane madaxweyne, waxaad ku kalsoonaan kartaa in Faransiisku sii wadi doono inuu horay ugu socdo wadada aynu si wada jir u qaadnay si loo wado hirgelinta qorshaha 20 qodob ee uu soo jeediyay Mareykanku, kaas oo jid u furaya nabad iyo dhismaha dowlad Falastiiniya. Sidaa darteed, maanta ayaan si wada jir ah u go'aansanay inaynu dhisanno guddiga wada jirka ah ee lagu xoojinayo dowladnimada Falastiin, ayuu yiri. Madaxa sirdoonka ee Australia ayaa ka digay in burcada internetka ee ay taageerto dowladda Shiinuhu ay si kordhaysa u bartilmaameedsadaan kaabayaasha muhiimka ee dalka oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, shabakadaha tamarta iyo nidaamyada isgaarsiintu. Agaasimaha guud ee Asia, Mark Burgess, ayaa sheegay in kooxaha burcada internetka sida Salt Typhoon iyo Volt Typhoon ay hore u qoryo-qoryooyeen shabakadaha Australia iyo Mareykanka oo ay samaysteen khariidado ay ku heli karaan albaab dambeedyo ay ka soo geli karaan oo si fudud loo ogaan karin.
We're not talking about the equivalent of cyber semtex being strapped on the side of buildings.
Kama hadleyno qaraxyo lagu xidhayo dhismayaasha iyadoo aan waxba la qarxin, ayaa siyaabo kale oo sahlan oo aan la filanaynin wax loo falagelin karaa ama loo joojin karaa, ayuu yiri. Saadaasha hawada ee waddanku maanta waa sidan: magaalada Perth waa qorax 29, Adelaide qorax 24, Melbourne qayb ahaan daruur 20, Sydney qorax 22, Brisbane inta badan qorax 72, Darwin shuuxyo suurtagal 33°, halkii dollarka Australiana waxaa maanta lagu sarifayay eber dhibic 56 dollarka Mareykanka, eber dhibic 56 euro ah, iyo hal dollar dhibic 15 senti aan ahde oo dollarka New Zealand ah. Warkii Jimcuhuna intaas ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.